Remix.
Usitoke kwa flow, kwa flow. Baki na usigo, usigo. Mnati ama yoyo, yoyo, yoyo. Na dansi wapi ana shosho.
Na
tipita oni ma tipita.
Figures on my tippy top.
Oh lo 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 lo.
My tippy top.
Na tippy
down in my tippy top. Figures on my tippy top.
Hey le 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 le.
My tippy, my tippy,
my tippy top.
Nina ma dem, nina ma missy.
Yeah.
Niko na mchuzi kam ni kumixi.
Yeah.
Na kama skuli kam ni kutichi. Si wanaume tipita,
tipita.
Na wana wake tigesha madigida,
madigida.
Sunda kamblugia wabuse.
Maza kila mali naenda wasa na nitanga Femi, Femi, Femi. Jina ni Fena, sema yo na, sema yo na. Oh, ya ni Fena, gitu iseme, fiti. Baby, boo, I run the city. Sema nwe iki come through, repeati. Na kama how we feel, hewa kiti. Ah, tangu siku za brigijo, siku hizi na tipito. Inamaka ukocho, ama kama umekaza makocho.
Tipita, usitoke kwa flow, kwa flow.
Tipita,
baki na usigo,
usigo.
Tipita, mnati ama yoyo,
yoyo,
yoyo. Na dansi wapi ana shosho.
Matipita,
na tipita.
Leo ni matipita,
na.
Figures on matipita.
Oh lo 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 lo.
Matipita.
Na
tipita. Leo ni matipita.
Na.
Figures on matipita.
Matipi,
ni Mr. CEO. Nipate kwa bank ni na tipito. Atingiri juani mizi pigisho. Doya credo.
Watch your vitisho.
Magul, wanati na malele tu. Bado siwashi ni malenge tu. Tuko relevant na ni daily man.
Wewe for 2 weeks kagidheri man.
Tipita, usitoke kwa flow.
Tipita,
baki na usigo.
Tipita,
mnati ama yoyo,
yoyo,
yoyo. Na dansi wapi ana shosho.
Matipita,
na tipita.
Leo ni matipita.
Na
figures on matipita.
Oh lo 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 lo.
Matipita.
Na tipita.
Leo ni matipita. Figures on matipita.
Le 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 le.
Matipita.
Matipita.